Yo, my name is Dash, the rap dog. Ninapeza misko kumaitina, I'm like, who is this? Ah, ni Chipauline. Mtana kopa kini usa namba pise. Natini chikoke, fest ni kanise. Kuma 19 futi cha tumapo. Without knowing matiam foni yankali lapo. Inepea po mutima wambo chaya. Matiam maimba po natuma nyimbo tokwaya. Foni na yefe, sisi yolila. Paka palas matiam malema kupilila. Hello ni muzi wanaziwa ati ya sande. To make maras west na saving a Mr. Panda. Wanyamu kape Mr. Panda is calling. Na timusie uyo mkamba nuwa maseti. Ati nizaya kanisa kamba timu samba. Inekumbe timusi mbela kwa tika kamba. Chapa chato paka text. Lakini up matia mweze na mwana pa chest. After sometimes hayambo kusila ine. Mulungu wanga mwani pangila kontila. Checking a message pari text IT. Chatuma po mastata 620 chakuti. Nati first ni ende kogu toilet. Ati let me come with you as you can see sweat. Nikalipe kukana nitabwa ambolila. Kulevu hand kuli naifa ikwiririla. Nitaninge nipoke naifa zila sakudiala. Niganiza nipakwanja kazi ni mumale. Kuyenda kuchipata la kansi yafa kudiala. Lesson lenti mukazi ni kusunga mushe. Kulipewe vestinga one vamushe. Mwene mstia shekele kwa kutoku.
Kuilala Dine mtu chabe na ine nyumbala.
Apole huma
saiwa.
Apole huma
na ine nima. Kutari eko twafuma. Lala
saiwa.
Dine mtu chabe na ine nima.
They call me Josh B1 DJ C5 Lewis for show. Shadi made the beat.
Lewis for show.
Sweet.